Te whanake tuatahi, te kākano.
Te mahi tuaiwa. Exercise 9.
Whakautua ēnei pātai mō ngā kōrero a Hoanima. Answer these questions about the dialogue of Hoani and the others. Answer in the pause provided, and then you will hear the correct answer, which you should repeat. Tahi.
Ko wai te ingoa o te hoa ōhera.
Ko moana tana ingoa.
Rua.
No hea ia.
No te kauwhata ia.
Toru.
Kei hea te kāinga o moana ināianei.
Kei te rapa.
Whā.
Ko wei te matua o moana?
Ko piri herewini tana matua.
Rima.
Ko wei te māma o moana?
Ko te rita tana māma.